Zabbuli eyataano mu ettaano. Tega okutu eri okusaba kwange, Ayi Katonda, so teweekweka obutawulira kwegayirira kwange. Mpulira, onziremu, okwemulugunya kwange kunteganya n'ensinda olw'eddoboozi ly'omulabe olw'okujooga kw'ababi, kubanga bansuulako ebikolwa ebibi era banjigganya mu busungu. Omwoyo gunnuma nnyo mu nda yange n'entiisa ey'okufa enguddeko. Okutya n'okkankana kuntuuseeko n'okwekanga kunnumbye. Ne njogera nti, singa mbadde n'ebiwaawaatiro ng'ejjiba, nandibuuse ne ŋŋenda ne mpummula. Laba, nandikyamidde wala, nandisuze mu ddungu. Nandyanguya okudduka mu kiddukiro okuva mu muyaga n'empewo ennyingi. Bazikirize, Ayi Mukama, oyawule ennimi zaabwe, kubanga ndabye ettima n'okuyomba mu kibuga. Emisana n'ekiro batambulatambula ku bbugwe waakyo, era obubi n'ettima biri wakati mu kyo. Okwonoona kuli wakati mu kyo, okujooga n'obukuusa tebiva mu nguudo zaakyo. Kubanga omulabe si eyanvuma, nandiyinzizza okugumiikiriza. So sooye eyankyawa eyanneegulumirizaako, nandyekwese mu maaso ge. Wabula ggwe, muntu munnange, eyatambula nange, mukwano gwange gwe namanyiira ennyo. Twateesanga ebigambo n'essanyu fembi, twatambulanga mu nnyumba ya Katonda n'ekibiina. Okufa kubatuukeko nga tebalowooza, bakke mu bunnya nga bakyali balamu, kubanga obubi buli mu nnyumba yaabwe mu bo wakati. Nze nnaakaabiranga Katonda, era Mukama anandokolanga. Akawungeezi n'enkya ne mu ttuntu n'emulugunyanga n'ensindanga, naye anaawuliranga eddoboozi lyange. Yanunula emmeeme yange mu mirembe mu lutalo olwali lugenda okunsinga, kubanga abaali balwana nange bangi. Katonda aliwulira, alibaddamu, y'oyo abeerera edda n'edda lyonna, alibaddamu abo abatalaba bijja, abatatya Katonda. Yagola emikono gye kw'abo abaali batabaganye naye, yanyooma endagaano ye. Akamwa ke kaali kagonvu ng'omuzigo, naye omutima gwe kulwana. Ebigambo bye byagonda okusinga amafuta, naye byali bitala ebisowoddwamu. Gusenga omugugu gwo ku Mukama, naye anaakuwaniriranga. Taaganyenga abatuukirivu okujjulukuka ennaku zonna. Naye ggwe, Ayi Katonda, olibassa mu bunnya obw'okuzikirira. Abantu abaagala omusaayi n'ab'obulimba tebalimala kitundu kya nnaku zaabwe. Naye nze neesiganga ggwe.